wasaaradda arrimaha dibadda britain ayaa sheegtay inay dowladda sweden ku guulaysatay inay hakiso weeraro argagixiso ah oo qorshaysnaa dadna la xilxilay. britain ayaa waxa kale oo ay warbixin ay soo saartay ugu baaqday dadka ingiriiska ah ee u socdaalaya sweden inay taxadiraan iyadoo laga cabsi qabo kooxo qorsheynaya weeraro ay ku beegsadaan goobaha ay dadka ajahanabiga ahi isugu tagaan dalkaasi. la taliyaha amniga qaranka sweden henrik landerholm ayaa isaga oo tix raacaya warbixinta ay britain ku bedeshay tirada socdaalka sweden waxa uu sheegay in khatarta weeraro argagixiso ah oo ka dhacay sweden ay kordheen wixii ka dambeeyey gubista nuqulka qur-aanka ah. landerholm ayaa sidoo kale sheegay in weerarkii safaaradda sweden ee ciraaq bishii julaay 19-keedii iskudaygii weerarkii safaaradda lubnaan 9-kii bishan toogashadii 1-dii bisha lagu beegsaday qof ka shaqaynayay qunsuliyadda sweden ku leedahay magaalada istanbul ee turkiya ay ka qayb qaadatay qiimeynta ay sameeyeen ee la xidhiidha weeraro dhici kara. maxamed xasan dable oo ah falangeeye degan magaalada leesta ee dalka britain ayaa an weydiiyey waxyaabaha ay britain ku saraysay digniinta socdaalka sweden.
dowladda ingiriiska barteeda internetka ah waxay uga digtay muwaadiniinteeda in ay u socdaalaan sweden, kuwa ku suganna in ay aada iyo aada u taxadaraan, ayaga oo uga digay in ay dhici karto in ay aada u sarreyso khatarta ah in weeraro argagixiso ay dalkaasi ka dhici karaan. waxayna arrinka ku ogaadeen in ciidamada ammaanka sweden ay ka hortageen iskudayo la isku dayay in weeraro argagixiso halkaasi laga fuliyo. waxaa kaloo jirta in safaaradaha sweden ay ku leedahay dalal dhowr ah oo muslimiin ah in la weeraray kadib markiisi isdaba joog ah looga fuliyey dalka sweden gubitaanka kitaabka qur-aanka. waxaa kaloo ku adkaysteen qolada xagjirka ah ee swedishka ah in aynan joojin doonin kitaabka gubidiisa ilaa laga mamnuuco dalka sweden laga mamnuuco. haddaba arrinkan horey inay arrimahan oo kale imaan doonaan waa looga digay. dowladda sweden hase yeeshee waxay aada ugu adkaysteen in ay deg jalaq u siinin oo ay muujiyaan xoriyatul qool waxay ugu yeereen. haddaba tan waxay keenaysaa in ammaankii sweden uu khalkhal galay.
dhinaca kale wasiirka casaaladda ee sweden ayaa sheegay in qiimeyntani gaar u tahay britain, laakiin ku booriyay muwaadiniinta ee sweden inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan. waa kan maxamed cawad maxamed oo ah falangeeye degan magaalada gothenburg ee dalkaasi sweden.
warbixintan ay hadda ingiriisku soo saareen ee ah in khatar weyn sweden ay ugu sugan tahay in laga fuliyo weeraro argagixiso waa mid aanay dowladda sweden haatan la qabin oo ay ku sheegeen in qiimeyntaas ay tahay mid u gaar ah wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska, balse haddana wasiirka cadaaladda ee sweden Gunnar Strömmer-Nikleado waxa uu sheegay in mar walba muwaadiniinta sweden uu farayo in ay taxadar dheeraad ah yeeshaan maadaama oo cabsi weyn ay sweden lafteedu ka qabtay weeraro argagixiso ay waqti walba ka dhici karaan marka la eego arrinta culayska weyn keentay ee kubista kitaabka qur-aanka kariimka oo sweden markaasi nacayb fara badan loogu qaaday meelo badan oo dunida ka midana markaasi safaaradihii sweden weeraro loogu geystay sidaas ka dhacday ciraaq oo kale. waxaana arrintani markaa haatan ay tahay mid walaac weyn sii muujinaysa islamarkaana muujinaysa khatarta weyn ee sweden ugu jirto in weeraro argagixiso xilligan ay ka fuliyaan dadka dhibsaday kitaab gubista kitaabka qur-aan kariimka iyo kuwii kale ee hore u beegsan jirayba.
cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london.